When you read me, my blood is in. Oh yeah.
Aba.
When you read me. Ulipunika bibi moyo, nilelewa na kushimu sana. Na mini kakupa moyo, sijoka na chialana. Mama, nomu nafikisha neno, mio ndo inaongea. Pendo ndo linakolea, watatoa macho tu. Drama zao za wambua, sipenzi letu linelea. Hayo tisa kumi tunelana, tumeshibana. Mithili ya vyuma vile tulivyo umana. Since mbali sana, tunashare mana. Nataka gapuff ni kismoke marijuana.
Na kusema, sini wawili tu kama tulivyo. Nikimwambia love you, anajibu hivyo hivyo. Na mini hana danga, misina mchepuko, sichezi na milupo.
Ooh,
yeah, yeah.
Baby, vile nimekwama na sina la kufanya, nazidi fall in love with you. You are like a zamba, nazidi was the sun of the day, I'm gonna marry you. Give me love, baby, open up, break it. Give me love, baby,
yeah. Moyo nisha kupa na vingine na kuachia wewe.
Give me love, baby, takupenda kwa peke. Give me love, baby,
moyo nisha kupa na vingine na kuachia wewe.
Chapando inaongeza chachu ya mapenzi. Tamando ilo wagombanisha wengi. Matando ya notupotezaga standi. Tusipofata sando hivo tutapoteza mengi.
Mina mbona
komando atatope haja paka. Yana nona shujia ya ni kabla sijafa. Yando linifaa kule kwenye ukata. Pumzi tazimazia kinikacha. Ajawai ni acha
zoro ya ni ile solo. Au kunidharau watankiwa nimechacha. Kwangu yupo loyo ashabwaga moyo. Ile kunituliza shikomi papa.
Na kusema, sini wawili tu kama tulivyo. Nikimwambia love you, anajibu hivyo hivyo. Na mini hana danga, misina mchepuko, sichezi na milupo.
Ooh,
yeah, yeah.
Baby, vile nimekwama na sina la kufanya, nazidi fall in love with you. You are like a zamba, nazidi was the sun of the day, I'm gonna marry you. Give me love, baby, open up, break it.
Na vingine na kuachia wewe.
Give me love, baby, takupenda kwa peke. Give me love, baby,
moyo nisha kupa na vingine na kuachia wewe.
Oh yeah. When you read me, my blood is you. Oh yeah. When you read me.
Baby, you're so nice. I feel so far out to bed. To find a sun. Baby, you're so nice. You press my side at some time. I fuck at some, but at some, but at some.
My blood is you.